Records. Be Nathan. Niliteseka na mawazo, wapi my intrusions, tofauti na mapenzi ya mwanzo, you were so delicious. Niliteseka na mawazo, wapi my precious, tofauti na mapenzi ya mwanzo, dafra ya kariasha. Katika maisha sitokuja penda tena, sasa nimenasa, wako nimefika usije kunitenda tena. Nipo kwenye nuru, sasa ninapura. Napata uhuru, nipo kwenye nuru, sipate tena kara. Na,
baby, baby,
sasa ninapura.
Baby, baby,
sipate tena kara.
Yeah, sababisha the army, play soldier. Raya, baby, hii nyingine tena. Binanda.